Iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. I say chin chapa chin chapa chin. Kuna king kuna queen. Yani kuna mimi alafu kuna nyinyi. Yupi mchawi yupi jini. Twende kus twende kas twende kongo lukumbas twende tanga mpaka moshi. Lete pass nipe pass wanangu mpira pass dakika fili mbikati. Zuka ukipanda na kuja jackchen. Zuka ukipanda na kuja donien. Zuka ukipanda na panda maruan. Zuka ukipanda na panda subihan. Wanani itaga master. Kitengo baba misumari chata. Kira kona chata. Ukonga segelea mpaka keko tia chata. Umshakalaka. Master ni master. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. Mina kumbuka kitambo sianza kuchana. Kipindi hiko wanangu ilikuwa noma. Ukinipa mic na ogopa wasichana. Kufuta bangi ilikuwa kamalana. Bibi kadekeza, baba katukuza. Mjomba karegeza, shangazi kabaluza. Kiwalani Morogoro sanje moja metukuza. Ndomana mbaka sasa tunafanya miujiza. Zuka ukipanda na kuja Jackson. Zuka ukipanda na kuja Dorian. Zuka ukipanda na panda Maruan. Zuka ukipanda na panda Sumihan. Wanani itaga master. Kitengo baba, misumari chata. Kira kona chata, ukonga segelea mbaka keko tia chata. Umshakalaka, master ni master. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. Iyo no I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo, I like it. Naipenda, I like it. Naipenda yo. Master, 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 gang, 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 gang. Duliki body, gang, 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 gang. Miss one time, gang, 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 gang. Quit! Gwang, when he master, gang, 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 gang. Master, ni master. Chalo, ni master. Yeah. Let's say gangsta. Chaff, what up? Upande zero, upande zero, upande sifuri. Tintapa, tintapa, tintapa.